Bibli afi takpekpe aɖe. Takpekpe sia nye esi tovo tso takpekpe si wo mie wɔna le afi sia la gbɔ vie.
Mostly every time when we come together here, it's a meeting.
Kulela, esia yi, ne mie va ƒoƒu ɖe afi sia, enye takpekpe aɖe si na dɔlélawo ƒe dɔyɔyɔ kpakple ŋutilãme hiahiãwo. Esiawo dzie mie tea gbe ɖo.
But tonight we have started this revival for
Gake fien sia la ya jenyonyo ade gome hena lufo fe doyoyo ame fe gbogbo Desia de wa nye ne apetolon la kosira gbengdi le kosira gbesuku ame kosira gbengdi la nye le gbedogera de dono wuta eye mia wo doyoyo fli le kosira gbengdi ne apetola lon.
And these weeknights we are
ke le kosira sia fe sanwo me la nu ami mimi do be mia funu le nu ma fo wo nti hena na luho.
We know that when
azo mi nya bana le nu nti la kpodo yo la e mana na be mi kata mi kwa jijo e la bana mi nya bana e si afia kote be mi ma wula yo ado dole la wo gake dole la ma ne eno agbejiji la de wo hi agache to ake de wo atwanye dolele make singu da gbele ne lai ke ha e ma ma de to yo da o dokta ane jofito me fe atike ade eye de wo ma hi le keke fe me gbela ku aku pakle jofito me dole e si wo gblo be e wo haya vo me gbe yo aga trogbo ga kenen lu fo si aya po do yo la eke ma agbe ma vo ye mi kho de mi me.
And I believe that we are so close to the coming of the Lord Jesus.
Eye me kose be mie tere afeto Yesu fe vava ngu ale gbegbe bena. Eje be mia wo ngutete de siade si mia tengwi la akplo lufo de siade va fiadufo la me. Eye mia to fiadufo la yina amewo bena mia fe gbogbo wo na tengu akpodo yo.
I believe that the body
me
of Jesus
be Yesu fe ngutila enye ngutila si jedowu si menya esia enye ngutila la Kristo fe gbogboma ngutila si le anyigbanchi e jedonto ke asola ni medu be mi ale mi di fun akpa de sama o elabana le sabato mela no foma no mi asi so bobe mi afon lo na no anyi o. Nye le dodo wamna gbedo ho ye ye tutu. Agbado gade de anyipa siya chi afi. Alo afi siya afi siya feto la klo mi yiko. Eke le nu si mye nyanu la anye tepe siya. Ke aso mye de gbepan takpe pe oto kuda gbevado kosida gbe. Eke kosida ma le enu wum de Christmas moke keme. Ke esia la esia yi siya feto aglona mi be mi atote la ema ye anye gamela. De komie nga nusi adotso ema o. Gake mie khosebe mie de tosio le agbado amele afisia. Ple mie fe novi rame o singe otomoto de kange. Nye koko nye nye fe agbado sile utika. Esi fe klola nye novi ngutu Graham Snelling. Kakple esi le New Albany afisi novi ngutu Juni Jackson nye klola le. Eye esi nga ele mokanchi afisi novi ngutu Hudel nye klola le.
We are and there are sister churches of this tabernacle.
Mi kpakpliwo. Ame sia fe novi hamewo. Mi le akpakpa jembe mi akplo. Mi fe amewo de kadede nyi towu ple Kristo me. Esia nge mi fe tarojinu. Eya time metia be mahlenu eye mafia nu. Kana fie fe siwo bonala.
Tonight I want to speak on the subject of what
Yes, I'm a tipper ma phone, let Tanya Siangu bear. No kine, Bob Bokoque. A yet of Yella, Madame Buffal, let Emu bear, no county, Utsu and Nado. A yet, let you like Befiella,
and
Nanya Laula. You may tipper Wally, let you like Bezama. Oh, Alake, my war, Aho Bokoque. Le Alake, Manya, Nemaho, a siye. A yet, Emma Bed, the Comia de Asile Miadoku. alebe miakpɔ nu si me aƒetɔ akplɔ mi le ena memeleagbe kple kɔsiɖagbe eye kɔsiɖagbe ŋuti la anye dɔyɔyɔ takpekpe aɖe eye nyanyuie kaka subɔsubɔ bubu anɔ anyi le kɔsiɖagbe fiɛ eye azɔ míeti be ame sia ame nanya be ke menya be nyaƒokawo le dɔ wɔm le megbexɔa me eye míeti be míagblɔ esia elabena le takpekpe siawo tɔgbi me siwo to nyanyuie kaka ƒe ve me la míexɔna amewo tso kɔmehatsɔ ŋkɔhame vovovowo me ame siwo wofia nui ɖe woa ŋutɔwo ƒe dzixɔse nu wo dometɔ ɖe sia ɖe eye esia katã sɔgbe nyemedi kpɔ be madi fɔ le aɖikafafa ɖe nɔviwo dome me o eye le takpekpewo me le egodo la meɖi agbeƒã ku ɖe nyanyuie kaka ƒe nyateƒe gãwo ŋuti le ŋɔŋlɔa me ku ɖe nu siwo dzi nɔvi siwo de asi nye takpekpea te la xɔna se gake le agbadɔ me afi sia me medina be maƒo nu ku ɖe nu si dzi míawo míexɔ se la ŋu eya ŋuti nenye be mimese egɔme o la anye dzidzɔ nam be maxɔ leta alo dzesidede sue aɖe tso mia gbɔ ne miabiam se nu si taye míexɔ edzi se nenema eye anye dzidzɔ nam be mate kpɔ aɖe egɔme ale si mate ŋui mienya hame ɖe sia ɖe ne ha ƒe nufiafia mele miasi o la mienye hame o ele be nane nanɔ miasi si miexɔ titre nɔ na ɖoɖo aɖewo siwo me miele ɖe asi eye meka ale sie anye ame aɖe ƒe ƒomedodo alo kɔmehatsɔ ŋkɔ o la ne wogbugbɔ dzi ame ma tso mawu ƒe gbɔgbɔ me la eyae nye nɔvi nye ŋutsu alo nɔvi nye nyɔnu meka nu sie o ate ŋu anye be mieto vo tso mianɔewo gbɔ le nu bubuwo me abe ale si edzeƒe didi tso etoɖoƒe gbɔ ene gake nɔviwo ko mieganye eye nyemele naneke wɔ ge wu be makpe ɖe nɔvi ŋutsu ma ŋu le zɔzɔ nyui kplikplikpli kple kristo me o eye mexɔ se be kristotɔ akuaku vavã ɖe sia ɖe la awɔ nenema ke nam azɔ mebia agbadɔ sia se be azɔ menye ɖe mie le gegem ɖe esia me hena takpekpe gblẽle aɖe ko o medi be make ɖe eme eye medi tso miagbɔ hebia tso miasi be miatɔ dzo ana ɖe sia ɖe le miaƒe megbe eye miaɖɔ nu vɔ ɖe sia ɖe ɖo bena mie le tetem ɖe esia ŋu kple nu si katã le miaƒe dziwo kple agbewo me ele be miaƒe afi sia kple taɖodzinukolia ɖeke sia be míadzra míaƒe luʋɔwo ɖo na aƒetɔ la ƒe vava ke menye na taɖodzinu bubu o eye abe ale si meƒo nu hegblɔ ene la ɖewohĩ mate ŋu afia nu alo agblɔ nya aɖe le ɣe aɖe yi faa si ato vovie tso nu si ame bubu aɖe ale si woawo xɔnɛ sena la ŋu nyemeva ɖe nyahehe ta o mikpuia meva ɖe mie le afi sia be míadzra aƒetɔ ƒe vava ɖo ke mesusu be hatsotso sue sia la nɔvi aɖewo le gbɔnye afi sia siwo va sra mi kpɔ siwo menya tso teƒe vovovowo eye enye dzidzɔ na mi be míaxɔ wo eye ɖikeke aɖeke mele eme be wole afi sia le ƒuƒoƒea me ame bubuwo tso dua godo ɖewo tso míaƒe dua kasawo le afii ke dzidzɔ mi be míexɔ mi eye míekpɔ ŋudzedze le mia ŋu ŋutɔ be mielɔ̃ mi ale gbegbe be mieva be miase nu siawo mawu ne miaxe yi aƒe me nɔvi nye ŋutsu nɔvi nye nyɔnu atsɔ kesinɔnu xɔsi siwo mawu akɔ ɖe miaƒe tsi me ayi la enye nye gbedodo ɖa ke na agbadɔ sue sia la wònye mexɔ se be ame nyui kekeake siwo mexɔ se be woli le anyigba ŋtsi la va na agbadɔ sia me azɔ nyemegblɔ kura be wo katãe nye ame nyuiwo kekeake o ɖe megblɔ be ame nyui kekeake aɖewo le anyigba ŋtsi va na agbadɔ sia me gake ŋkeke ɖe ŋkeke dzi esi mele gbɔgbɔm tso takpekpe yi takpekpe me mekpɔ hahiã gã aɖe le agbadɔ sia dzi hahiã gã aɖe le eme ke eyae nye yɔyɔ fũu alo ɖokuiŋukɔkɔ agbe si goglo zɔzɔ kplikplikpli kple mawu ke me do ngbe na wo be ma wonu sia ehe beta si sia ve na wo ke jijo mi be nye va be nye de haklimi le ma wo fe nya nti esime mi ele nu sia mu ele agbagba jam be mi a he de ku azole sa etogba to wo me la nye le tanya de ke gobi choke adegbe pa le emu o ne gbe beta sia de be mi a sia nu to ma wo fe nya la me.
And now, for I would not ask anyone to do anything.
Nye ma bia to ame areke sibe ne wona ne ke sinye nto nye ma wo o.
And this week has been a complete Calvary for me. I've been
ke kwasira sianye Calvary ya blibona. Ese so vie ma yide de dime. Ne ma tengo aglo ne ma. Fasere si Yesu so vie ne mabude do kunye.
But I have completely surrendered.
Yake megble lolonu de siade le nu sia nu simenyala de apetola simekenkem. Ni tozame esi sangawe ve foyina fiela. Nyekle sronye mye no titre nu he no gbedomla no nu fona apeto ziku suede no mya titin na le. Le mia pe anyi no fome. He hu bibla ve dadila. Ye komia do kio unti ye ye na mau. He nas bos bo blibo. Be mia de asile mia nu to fe lolonu. Ble nu de siade. Ble su sube ble de siade ngu. Be mia subo apeto Yesu. Eye me kade jibe no no me make. Le mia uhansi. Be na mia wone ne make.
Then when we are coming tonight, we're coming up all over the house.
Anyigba koko eji emie va le amesio le gbedomra hele nguchim dola dome eye wo gbododo hele gbesoso be ye wa khona ne to ma ugbo eye menya be amesi va kle to wa me la ma tro a chokle to wa me o ke bon ma u anyi pakle agbebolu azo afi mi akle nu le efe agbale koko me la mi na mi adem ya fe ta oto khna e yi fi ade le gbe to do da me.
Lord, there has already been prayer offered in this place.
Afeto wo dogbe da hoho le tepe sia fi sia nu ova me ajiji si o fi wo wo chi la nye si on ha o o fe chi o po jijo.
And we have come here to consecrate ourselves to thee.
Kenye va fi sia be mi ako mi ado ki o mu na wo eye mi asubo o to mi afe lu won fe goglo fe ke.
And we're calling this to your remembrance, Lord.
Kemi lankudom nu sia china wu afeto. Bena eglo esine no tola chi hafia nu wonu sola wo bena. Ya yira to wenye amesio dokleti kole wum de chocho nyenye ngu. Ela bena wawe atifo.
You promised it, Lord.
Edo nu sia ngbe afeto mieva le fiensia kleji si wo le nuvo mieva esi dokleti kole mia wum eye mie nya bana wola na le wo ngbe dodo mede asita.
As we endeavor to open up these sacred pages,
esi me mie te po be mia fu biblia koko esi afe akao. Akhle nutu emela na ba gbo gbo koko e na twe wa dechi si ajigbo na ba nukula na kede khose de to nyonu me bena wa tenga do do de sia de sin gbe nyala do la fakutete.
Hear us, Lord.
And do to mi afeto kulo mi anuti eye tro mi amapo.
And if there be any unclean thing about
it, any unconfessed sin, any unclean thing that has been repeated just now, we will walk by faith and do it. For we know that we are living in the shadow of the coming of the Lord.
And
Eye mi va o mawu kokoe le wo wo chocho nyenye fa fofoli mesiensia eye nye le kukudam kana doku totona ple doku ngu koko ple gbogbo kokoe fe amayoyo le mia fe agbewo me Esi me nye kpobe na nyonyo fe tola de asititi me la na be nye to nya la fe na kewo ade eme bena esi ana biye ye ake ne mia fe chio na yo fun ple adive wowo Komiangu ti afeto to wonya fosi ple wofu ple wa manu fe me nye de kuku eye akpedada ple kafu kafu kata na nye to De, nasa bubu katanda le, miyafe chi wome, kula miyanguti, o afeto. Nami chi si wocha, ple asi si wocha, ple susu si wocha, alebe miyate mwava wukokwe fwela, zande zamekbe, ano jijok pom ayofun ple bokbokokwe, nye pia esi ale yesu mkome, eye de efe dolata, amen. Medibe makle nyala numake azo eye ese meme biato mi asibe mi ato mi afa biblia o mi afa nungloti o mi afa papa o vena ngongla o ngonglodi ne etro mi ne namala anyenu si anyunto
while you're getting to the 7th chapter of Acts
ke azo ese mi ano ekem de dowo o ta adrelia me be mi ato je egome ado babiala ngu Alo, aje babia si angu dodo gome bena, nuka e nye bokbo kokwe. Nane kemeli adu satanachi, nane kemeli le anyibanchi, po vana fifia si atengu adu satanachi pokbede, abe ma ufe nya ene o. Yesu wo, engu do le efe vifli gala me, ekblo be, unglo di be. Eye ndi si asime no todo mkeke fiyado wafa yele rejo chi la, Ewa sigbe, de wotibe ye wakblobe na, jojo me a joto, to wo, si wo ya fufu me. Ple fosfate ade, ple, tomo nufi ade wo, to anyikba me. Eye ndofe, zoko kwe wo, akbe kwi sina akbe. Ene, ale gbegbe wo di kokwe, wonye debo ndo fufu, wuna. Akbe kwi de siade, to akbe kwi ade do ndokbe, awi enumake. Ke numa tokwe ade kemeli o. Ke ke satana le ten kpobe, ya to numa fom. Eye si meklo nye Rebeka Suela yisu kung di siakhe nomoji bonala. Mega vure diola ake, ke mesusube, magabado nyamame ake, eata deko mega chi. Eye si me yingokbe fie le mola chi, satana glonambe, eglobe, enyabe ngutuma si mye yonabe yesu lanye ame deko. Sino anyi gbedeka le engolime sigbe Billy Graham alo ora Robert Enea. Enye ngutuade si ngu ame wote asi habobo de engu keno boglombe enye ame ngutade eye le eyi ade megbe kola eva su gande echi eye emegbe la ezu mawu ade ade na wu. Ke azola e kakade kikia kata me to esime oku ke evo. Mesusube Po alak patosiada. Eye me kakona le graham fe moto fe tututu. Me globe, satana. Wo, si le nou fomna nye jiti nyala. Me jibe ma bia nya fin ade wo wo. Ame ka enge, ame si ngu rebri. Nya glondi la wo glon le be, ele vavage. Ame ka enge, mesia, si wo si amina. Nou ke no ame si wo kwe dongo. He glon efe ak benono dadi. Fe ak pe wo dongo na efe, afisi avavalaji. Ame ke gble di pepepe nene me. Eye si o vala. O glope na. O bwire jida la o dome. Eye wo we nene me. O de a biyangu. Dem ya pe jida da ota. Eye wo we nene me. O de efe yo do de ke sinota o dome. Ga ke e ga folen ke ke to akbe. Eye wo we nene me. Ke e ga wula. E do bopoko kwe fe unbe. Eye me kwe. Eye ta. Engona wo ube. Na no, ajo gele, engu, elabena, ungu redi le nyalame, eye nyasya nye nyatefe. Kasiya wo jo, So nyala neko, emasu, matewa no titrede nyamanu o, elabena, o gbode eme.
Let's start reading tonight.
Minamia genuga klela gomele do wofe agbaleta adrelia me. Azon no la gala globena, elemenenema, eye, eya globena, mutuo no vio kle, fufu, midoto, mutiko kwepa mawula de, doku fia mia fufu Abraham, esime wole mesopotamia. Hafi uva no haram. Eye woglane bena huto anyi baji ble fo wome a ugbo eye na yi anyi ba si ma fia wolaji.
Then came he out of the land of the Chaldeans.
Tetela si wodogoto kaldi anyi baji la eva no haram. Eye to ema chila le fofu apa kumagbela ena wofuva anyi ba si asiji miele asolaji.
And he gave him none inheritance in it.
Eye mena domeni nyadake de echi o. Menye afodeka fekeke meha o. Eye wodongbebena yatue ane wanye eyakble efome sigbona le emekbelato. Esi jimele esi hade o. Ke alema ufonu enye si. Bena efe jijime vio anye amekro le anyikbanchi. Eye wa wo wo kluvi we eye wa sangu tala wo mu fe alafa enason eye du kosi wa nye kluvi nala nyala madro vonwi ma we glen eye nusia wo magbala wa dogo eye wa subom le tefasia eye wona afatoto fe nu bablei eye ale Abraham ji Isaac eye woto afanele nkeke enyi agbe. Eye Isaac ji Jacob, eye Jacob ji togbi wiefiawo.
Upon this place we wish to approach the subject which I think is the
let the first yajila miejbe mi atere tanya siasi mabube nye tanya gande na ebenkekelang sinye nuka enye gbogbokokwi
what is
nuka wonye.
And now the reason I have taken these subject in line.
Ke azosu susita meto tanya siale flisia togbime la enyebe matemu ava hogbokokwe o megbede enya nu siwonye.
And you cannot
receive. Eye matemu la hoke ne eganya nu siwonye ha negbede ehosebe wona asiaye eye wonye yeto. E alala matengu anya ne eho esi alo mekwe o nekbe de enya emeto nu si uhia ve
so if you know what
ekama ne enya nu si wonye ble amesi wodo edana ble nu ona si uhena ve ne evala ekama anya nu si eho ne eva nikpoya ema de de su adonyado. Sibele simono nufuomu na novimu tu Jeffrey, ekbe ene, eye ublobe, ajuro mbe mano takwekwe ya mefien siya, yake mano afima eto sibona fien. Eye amenyabe takwekwe la no eji yim o, elabena amye degbefa esia o, ke afisia dedeku, ame adewo le, novimu tu leo kle, ame mamle o ngulonu, na amya kono adewo kekblona wo, le duagodo. Enyo, elabena esi nofome le miya si o la tai. Azo me globe noving to Jeffrey. Ne etom dabe mada fuwo ami fudo wo dometo de ka. Evo nye menyana neke to e ngola. De oma hi manan wakata na wo. Ate wanya be matro safi si meche o. Alo mado to na mo si meche o. Elebe manya ale si ma we afi ma we.
And that's the way with receiving the Holy Ghost.
Ke nene ma wo le bakle bokbokokwe hoho. Elebe na nyanu si bo nekbonado ple alesi na ho esiai ple nusi wonye la. Azo le dofogba tola wodok bokbokokwe ngbe. Nye tengwa tsoko sira ewo ke bedela deko miak patoga le tanyala ngu nusi enye bokbokokwe. Gake le dofogba tola metibe matede enguti esisinu asure deko na nyako gantola na sadesiade emekbe. Ma kpo nenye be babiade anno anyi lezasi ate eyome. Amene nye le kwa mafisi asi mekho bokbokokwe o. Mekho bokbokokwe fe nyonyon o. Miko miya fe asio yichi. Enyabe ye mekwe o.
Now,
azɔ medi bɛ ma ƒo nu le eŋu
abe ɖe gbɔgbɔ kɔkɔe
nye dzesi ene elabena dzesi wònye.
We realize that all promises is given to us.
Nye de dzesi bena wona ŋugbedodo la mi to Abraham. Enye ŋugbedodo la ƒe fofo elabena Mawu tsɔ ŋugbedodo la na Abraham kple eƒe nuku si ava le emegbe.
The promise was made to Abraham and to his seed.
O wo ŋugbedodo la na Abraham kple eƒe nuku la eye dzesi sia nye nubabla menɔlawo tɔ.
Now there is a vast difference between just a Christian.
Azɔ vovototo gã aɖe le kristotɔ ɖeɖe kple kristotɔ si yɔ fũu kple gbɔgbɔ kɔkɔe la dome. Ke azɔ mie le esia kpɔ ge le ŋɔŋlɔ me eye miatsɔe da ɖe enɔƒe tututu le ŋɔŋlɔ me.
The first place there is a Christian professed to be a Christian.
Le ɖoƒe gbãtɔ la, kristotɔ aɖe li si ƒua eme be ye nye kristotɔ. Gake ne kristotɔ sia meyɔ fũu kple gbɔgbɔ kɔkɔe o la, ɖeko wòle afɔɖeɖe me be wòazu kristotɔ. Nyikpea, ele eme ʋum be yexɔ edzi se, ele dɔ wɔm yina egbɔ. Gake Mawu mekpɔ ne gbɔgbɔ sia si nye gbɔgbɔ kɔkɔe haɖe o. Mekpɔ ɖo dzesi ɖoƒe ma gbɔ kple Mawu o bena Mawu nade dzesie o. Elabena ema la, Mawu wɔ nubabla kple Abraham le esime wòyɔ Abraham vɔ megbe esi enye kpɔɖeŋu na xɔsetɔ ƒe yɔyɔ egbe.
He called Abraham, and Abraham moved out of his country.
Eyɔ Abraham, eye Abraham do go le eƒe anyigba ŋtsi heyi ɖe dzronyigba ŋtsi be wòanɔ dzrowo dome. Ke ema enye kpɔɖeŋu ku ɖe eyiyi si me Mawu yɔ ame be wòadzudzɔ eƒe ŋlɔmiwɔwɔ ne wòatrɔ dzime tso eƒe nuvɔwɔ me. Etrɔ azɔ tso amehaho si dome wònɔ la gbɔ be wòanɔ ameha yeye dome, anɔ ame ƒomevi yeyewo dome. Ke emegbe si Mawu kpɔ be Abraham wɔ nuteƒe na ŋugbedodo si Mawu nɛ la, bena ele vidzi ge la eye to vi sia tsi woayra anyigba katã la. Ale Mawu ɖo kpe eƒe xɔse tsi hene dzesi. Eye dzesi mae nye aʋatoto. Ke aʋatoto nye gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe kpɔɖeŋu le kukui si kplɔe ɖo zi ɖeka me le tanya si mie xlẽ fifi la me la ne miedi be miaŋlɔe da ɖi. Eye la, Stefano gblɔ be le kukui bla atɔ̃vɔ ɖekelia me, mi kɔlialiatɔwo, ame siwo ƒe dzi kple towo metso aʋa na o, mitia tre ɖe gbɔgbɔ kɔkɔe la ŋu ɖaa abe ale si mia fofowo wɔ ene la, nenema ke miawo hã miewɔ.
Aʋatoto
nye gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe kpɔɖeŋu. Eye Mawu na Abraham aʋatoto ƒe dzesi le esime wòxɔ Mawu le eƒe ŋugbedodo nuvɔ la megbe hedo go yi dzronyigba ŋtsi. Nyikpea, enye dzesi aɖe. Ke eviawo katã kple nuku si ava le emegbe la, ele be dzesi sia nanɔ woƒe ŋutila ŋu elabena eyae nye vovototo la.
From all other
esia wòle be wòamawo ɖa tso dukɔ mamlɛawo gbɔ. Aʋatoto ƒe dzesi sia ye. Ke emae Mawu zana egbe. Eya enye dzime aʋatoto ƒe dzesi gbɔgbɔ kɔkɔe. Emae wɔ Mawu ƒe hame la wònye hame si ɖeɖe agato dzixɔse mamlɛawo katã, xɔsewo kple kɔmahatsɔ ŋkɔwo gbɔ.
They're in all kinds.
Wole kɔmahatsɔ ŋkɔ ƒomevi ɖe sia ɖe me. Gake wonye dukɔ si le aga. Mina maƒo nu na ame aɖe mliti eve. Mate ŋu agblɔe na wò nenye exɔ gbɔgbɔ kɔkɔe alo mexɔe o. Nenema ke miawo hã. Eɖeawo ɖe aga. Enye dzesi dede. Enye dzesi. Ke gbɔgbɔ kɔkɔe la nye dzesi.
any child that refused circumcision in the Old Testament
foreshadowed the Holy Ghost come amongst people.
He could not have fellowship.
Ma tengwa to fo ma ple fo fo ma mle o ne egbe bo ma to afa na ye o
asom
mi to asia sokple egbe ami arasi agbe be ye ma kho gbo gbo ko ko fe ngongro ola ma tengwa po fo ma to to le amasi o kho gbo gbo ko ko la do ma o de ko ma tengwa we o ele be na nge jojo me ade Sigbe enye danye sila afi magbona kokoko be tevi siwo tofu de kawe jona de du enyo lododo ko kwade wonye gake enye nyatefe nyatenwa akpo ahone gble akpa fia wade ha o ofo ndudu menye de ka o ofo nono ma o menye de ka o ofo jiti o menye de ka o
That's the way it is with the world and with the Christian.
When you nema wole na kike me gble Kristo to nenye be What talk boko koko eto afa na wo esi gome enye untila yi dededa
circumcision could only be in the male
avato to langu tumuko watenwano dakene ngonu de mutu adela esu efe akpade woto afa ne papli ni don kuji le timoteo me afisi wo glo le afia de bana ke wadi to vijiji me ne enno hose kple koko nyenye kple Rokweji dudu mai azo afatutu nyenya esime sada konu le agbado me le ebe megbe le maudola la fe nyanu esime woglobe abraham evo menyan amasi wonye o amajurade afika sro wo sada le aleke wo wonye bana esuan wonye abe alesi yesu glo enebe Alessi won all a lot of funkeka womela, nenemake, one nole amagbetovi la fe, fafak be. Mi don kuji, jesimaula, koma wawole afimale so don plekomora, le hikia me, konilao doma o, kake, enye ametetiao, amesi wo yo do gui lato.
And Abraham was called out.
Eye wo yo Abraham do gui. Eye nyakbe, hame gome enye, amesi wo yo do gui. Si wo dede aka. Sigbe alesi Abraham de edokide aga heho afatutu ene.
And then when Sarah laughed at the very message of the angel, God would have killed her on the spot.
Eye alesi Sarah koma udola lang tofe gweda sila, anyene ma uwa wide tefe mazideka, gake ma atengwa wofo Sarah esi ma wofo Abraham o, elabena wonye nudeka.
She was part of him.
Nyonu anye ve akbade, nye ganye efe azo o, kedeka.
So, circumcision, the Holy Spirit,
eta afatoto, bokoko yegbala to afanamchi. Eye wonye jesi, jesi siwona. Ami ade gbloni tola bana, megatrole esi agblom, menye abe akatye kaka ene o. Ela bana nge nyatefe, yake, edi akatye kaka, abe alesi megblona kokoko bana, defesi amenye, Achateka fe o.
But there was a little German.
Gake Germania toswede no anye le todo fe futa. Afisi mie to me didi o. Echo gbogbo kokwe. Eye wono yiyem le mododochi. Eye na ezon do mototo fiade la. Akofa asi ochi. Eye wa fonu ple ade yeye. Eye wa de afotume. Atipo. Eye wa doli.
And he was at work carrying on like that. And his boss said to him.
Ke eno dome. No, eji konenema. Eye fe dofetok blone bana afika ne yi melona tefe mao afisi ne yi
he said you must have been down amongst that bunch of
eglobe anye de eyide sukulu mao domain eglobe ke de ebube wonye sukulu wa eglobe kakade jitoe eya wonye eglobe enyo wakafu mao de sukulu awota
and he said
Eye wo globe enyanu kaye sukulawo wo togande eglobe le podang mene etofu kede sukulawo kata le emula naneke magasuso na powu gakpode de o eta esiasiogbe kule
you are
ne gbogbo kokwe vachiwola na tofu alegbegbe
comes on you.
Va se de esi xexe sia me ƒe susu ma lɔ wo nyagbɔ o eye wo atsitre ɖe ŋu wo eye wo magati be yewoabɔ awɔ naneke kpli wo kura o wo tsi wo tso xexe bubu me nazu amedzro ale gbegbe ko amedzro sigbɔ si ewoe nazu tɔwu be ne eyi ɖe afrika ƒe avetu nutowo me ɖake ne gbɔgbɔ kɔkɔe va tsi wo la nato vovo ke enye dzesi enye nu si de dzesi wo le amewo dome azɔ nagblɔ be ekema nɔvi ŋutsu branham aʋatsotso ƒe dzesi mawo na abraham hã nyateƒe ye kple na eƒe nukua esɔgbe azɔ míake galatiatɔwo ta tɔlia kpukpui kple vɔvɔ asiekelia eye míakpɔ ale si woate ŋu azã esia na mí galatiatɔwo ta tɔ kpukpui kple vɔvɔ asieke eye míakpɔ ale si woate ŋu azã aʋatutu na trɔ̃subɔlawo ne míenye trɔ̃subɔlawo esi míenye to dzidzi dzɔdzɔmetɔa nu azɔ gbãtɔ la medzi be maxlẽ kpukpui wiadelia azɔ na abraham kple eƒe nukuwo na ŋugbedodo la abraham kple eƒe nuku eya megblɔ be kple eƒe nukuwo o nu ɖe sia ɖe ƒomevi ko agblɔ be o nye hã menye abraham ƒe nukuwo gbeɖe na nuku ɖeka abraham ƒe nuku menye nukuwo abe ɖewo sɔgbɔ ene o ke abe ɖeka boŋ kple na wo kple na wo nuku sie nye kristo kristoe nye abraham ƒe nuku la ɖe miexɔ esia sia esɔgbe azɔ mina miake kpukpui blavɔvɔ enyilia kple blavɔvɔ asiekelia afi si yudatɔ alo helatɔ kluvi alo ablɔɖevi megale o alo afi si ŋutsu alo nyɔnu megale o elabena mi katã míezu ɖeka le yesu kristo me eye ne miele kristo me la ekema mienye abraham ƒe nuku eye mienye domenyilawo le ŋugbedodo la nu aleke míezu na abraham ƒe nuku lae to kristo menɔnɔme ekema míezu abraham ƒe nuku ke nu kae nye abraham ƒe nuku abe ale si míate ŋu ayi edzi le romatɔwo etane kple teƒe bubuwo me ene abraham mexɔ ŋugbedodo la le esime wotso aʋa nɛ o be woafia bena aʋatsotso la kpɔ ɖe ŋu wònye exɔ ŋugbedodo la hafi wova tso aʋa nɛ ke esia nye kpɔɖeŋu na asidada ɖe eƒe xɔse si nɔ esi hafi wova tso aʋa nɛ la dzi azɔ ne míele kristo me la míezu abraham ƒe nuku eye míenye domenyilawo kple kristo eya ŋuti metso ame si míenye gbɔ o yudatɔ alo trɔ̃subɔla eye abraham ƒe nuku la abraham ƒe nuku la abraham ƒe xɔse le esi si lia mawu le eƒe nyanu meku ɖe ale si gbegbe wɔ ɖi kokoe la ŋu o ale si nawɔ nutrame la ŋu o ale si gbegbe wɔwɔ wo ame tɔxɛ la o natsɔ mawu ɖe eƒe nyanu meka nu sie o Abraham xɔ ƒe bladrevɔ atɔ eye Sara xɔ bladevɔ atɔ wotsɔ mawu ɖe eƒe nyanu heyɔ nu sia nu si tovo na esia abe ɖe meli wo ene nukana susu be dɔkitawo abu le ŋkeke ma me nukana susu be amewo nabu ne wokpɔ ametsitsi si xɔ ƒe bladrevɔ atɔ le yiyim le mawu kafum be yele vidzi ge le ye srɔ̃ ƒe dɔ me eye nyɔnua xɔ ƒe bladevɔ atɔ wonye eto gbelele ŋu ƒe blavevɔ atɔ va yi gake mikpea ana nawɔ nu ɖikokoe abraham ƒe xɔse eye ne wotso aʋa na wo to gbɔgbɔ kɔkɔe dzi la awɔ nu make na wo ana be nawɔ nanewo si me susu be yeawɔ o ana be natsɔ mawu le eƒe ŋugbedodo la nu eye naxɔ mawu dzi se Azo eganye le ngbedodo kple jesi megbela eganye nutrenu ha. Azo ne mi ayi de Roma to meklim la. Bala medibe nya yi efeso to ta ne kupi blaton meklim. Eye mina mi akhle le tefesi amni ti de ka efeso to ta ne kupi blaton blo ale. Azo mi ase amegede wo anogbogblom be nu vovovo wo nye nutrenu wo. Ne egede game me la exo game afa nutrenu. Eye ami aɖewo hã gblɔ bena enye ŋkeketutu aɖe me lele ɖe asi sabat ŋkeke aɖe eya nye mawu ƒe nutrenu. Wo dometɔ aɖewo gblɔ be ne míetsɔ míaƒe hamevinyenye de kɔmagatsɔ ŋkɔ aɖe me la wotre míanu ɖe mawu ƒe fiaɖuƒe la me. Azɔ biblia gblɔ be ame sia ame ƒe nyananye alakpa ke mawu tɔ na nye nyateƒe. Azɔ efesotɔwo ta ne kukui bla tɔ gblɔ ale eye migawɔ nu si ave mawu ƒe gbɔgbɔ kɔkɔe la o ame si me wotre mianu le hena xɔxɔ ƒe ŋkeke la. Nye nyanu le sese ge vie le esia me azɔ be madoe anyi. Azɔ mi nɔvi senyahelawo mi le miaɖokuiwo kpo hena ɣeyiɣi vi aɖe mikuya. Ɖe miede dzesi va se ɖe eka ye nutrenu la seɖoa menye va se ɖe ŋɔŋɔ bubu dzi o. Va se ɖe ɣeyiɣi bubu si naneme yi dzi nyuie o. Va se ɖe miaƒe xɔxɔ ŋkeke la dzi nenema gbegbee nutrenu la didi va se ɖo. Va se ɖe miaƒe xɔxɔ ŋkeke la dzi esime woaxɔ mi be miava nɔ kpakple mawu. Nenema gbegbe gbɔgbɔ kɔkɔe la tre mianu va se ɖo menye tso nyɔnyɔ yi nyɔnyɔ me o ke boŋ tso mavɔmavɔ me yi mavɔmavɔ me wotre mianu kpakple gbɔgbɔ kɔkɔe. Numae gbɔgbɔ kɔkɔe enye mawu ƒe nutrenu si wòkpɔ. Ekpɔ amenuwo va le eŋkume eye wòlɔ wo eye wòxɔ dziwo se eye wòtsɔ eƒe nutrenu da ɖe dziwo. Nu kae nye nutrenu? Ame ɖe sia ɖe nuka ŋutie nutrenu fiana alo gɔme enye dɔ si nu wowu. Amen. Mawu ɖe wo kɔ ŋu wo klo ŋu wo kpɔ amenuveve le gbɔwo hetre nu wo ewu nu ezu eƒe nuwɔwɔ va se ɖe wo xɔxɔ ŋkeke la dzi. Nu si nu wotre enye nu si wu nu. Nuka enye gbɔgbɔ kɔkɔe? Enye dzesi. Nyageɖe esia me kue le gbedasi bubu me. Dzesi si ŋuti Paulo ƒo nu le aɖeyeyewo nye dzesi na xɔsetɔwo alo dzimaxɔsetɔwo boŋ. Azɔ mi de dzesi gake le esia me la gbɔgbɔ kɔkɔe nye dzesi. Medi be magblɔ be ke gbɔgbɔ kɔkɔe nye nutrenu. Enye dzesi aɖe si mawu na efia tsetsiawo be woagbe esia la enye be woalã ame ɖokui ɖa tso dukɔ la gbɔ eye be woaxɔ esia la enye be woakpa kple xixiame kple xixiame nuwo katã hã eye be woazu nuwɔwɔ si ŋu mawu tsɔ asidada ɖe tsi ƒe nutrenu ɖo. Menɔ dɔ wɔm tã le keteke gakpo dzi le afi sia le Harry Waterbury eye míeyina afi ma be míado agba na ʋu. Nɔvinye ŋutsu Doc si tsitre ɖe megbe afi ma kpui aɖe mía ŋu míedo agba na ʋuwo. Ne wodo agba na ʋu aɖe la wota ŋku le ʋu ma me nudokpɔla la ke ne ekpɔ nane si do agblɔ afi si woate ŋu amu le agba alo nane si ate ŋu agblẽ nu la
until that car is so completely
matre vula nu o va se ɖe esi vula na yɔ kenkem va se ɖe esi agba na yɔ etegi le ɖoɖo me ale be ʋukuku ƒe vuvuvuwo mawɔ naneke na agba si le eme la o. Numataye mi mekpɔa nutrenu sɔgbɔ o ɖo. Míedo agblɔ le nuwo me akpa. Ne nudokpɔla sa ŋku va yi be yeadzro wo agbe mekpɔ ne yeakpɔ be ɖe medo agblɔ le nanewo me o mahã la. Do agblɔ vie le wo gbedodo ɖa gbenɔnɔ me. Do agblɔ vie le dzikudodo me. Do agblɔ vie le aɖelele me be nagblɔ ame bubu ƒe nya. Matre ʋu ma nu akpo nu mama makomako adewo nu vlo adewo susu gbegble dede adewo ma tengu atre fulanu o
but when he's found everything in his place
gakene gbobe nu sianu le etefa la nu tokpola la eyako atre enu Baba na mesi ate kwa avu, utrenu mavasere esi, ufumana dro jefe, afisi utrenu lebe wa yi. Eya inyama, miga ka ase nye amesi amina wongu o, miga wofadeke nye nyakronjila o o. Elabena mele glomna wobena, anyona wobena, watso te asade kona wu, eye. Watso wafu bede wufwe kuklofe, so wube na tibe ya wofo, alo, Avubu swete deka le amesiawo sinu wotre la dome. Mipa nu si mejibe magloa. Nu mae bokpokpo kwenye. Enye kakadechi. Enye takpokpo. Enye dasedila. Eye enye wonu trenu. Eye enye wotesi. Bena me yina tifo godo. Yeme tso deka le amena nu si abo samblo o. Me yina tifo godo. Nu kangutie. Etre nu nye. Etso esyanam. Etre nunye de efe fiyadu felame. Eye me yina nguti kokwe me godo. Ya fofo wo nete ngu fofa. Satana nete ngu wo. Nu sijuri fa. Ma utre nunye vo vasere. Nye koko kekelachi. Amen. Nu mae gbogbo kokwe lanye. Oh, elebe na di esya. Nye ma te ngu aso yinko. Eye amano me o. Wate ngwa gblon ya gedele gama.
But I'm sure
gake me kadeji ba mi nyanu si gblon mele.
Now, also let us turn to John 14 just for a minute.
Azo kpede ngula. Mi na mi ake Yohanes tawiene. Mi chire kako. Deko me lona nyala. Enye nyatefe.
Now, the Spirit of God. The Holy Ghost, what is the Holy Ghost?
Azo ma ufe gbogbo. Gbogbo kokwe la.
Nuka enye gbogbo kokwe.
Enye Kristo fe gbogbo. Si le me wo. Azo afi mi akle la me tibe mi magbro. Nya unko nya fe ade wo le afishia. Nuka enye gbogbo kokwe. Enye nutrenu. Nuka enye gbogbo kokwe. Enye nubabla. Nuka enye gbogbo kokwe. Enye jesi.
What is the Holy Ghost then? It's
Ke nu ka enye gbogbo kokwe enye Yesu Kristo fe gbogbo sile mawo nikuya Jesus sovie Yesu ye gbre eye kike mama gale koye ge o gake mi awola mi apom ela bana mano anyi klimi eye gohan mi ame vasere kike ma fa nu wu mawo fe gbogbo sile efe hame ame kana nuka nuka wo wa esi abe na wo Esia inye suwe adele eto fien fe tanya langu. Ke nuka ye wowo esia bene wo. Nuka nguti wowe do. Nuka nguti gbogbo kokwe. Nuka wovabe ya wo. Nuka wovabe ya wo le me wo. Nuka wovabe ya wo le me nye. Enye be wa yima ufe dowo wo wo chi. Esia yila me wona nu si jefofo nye nu. Nye me vabe ma wo. Nye nuto nye lolo nu o. Ke bo unfofo si dom da la to. Ke fofo si dom da la liklim. Eye abe ale si fofo nye dom da la. Nye ha me le miya dom da. Oh, miya to. Fofo la to eyama. Te yile eyama me. Fofo si do yesu la. Va eyama me. Te wo tole eyama me. Yesu la si dola yikpliwo helemo eye na gbagba ma si le agbele Yesu Kristo me nabe wo dezon ke wonu alesi wo la su gbajade anu asi okure alesi wa wonu na elemo langu ela bena agbema tengu atro o ela jola ngutila adechi aji ngutila bubuchi gake ma tengu atro fo jojoma o ela bena Enye mau. Azole Yohanes tawye neme. Minam ya klenu vieko. Aje ego mele pukwe woli achi. Demye kwe se bena. Bena mele fufula me. Ye fufula ha le menye umaha. Dosyo. Nyasyo glo mele namila. Nye me glo wo. Le dokunye si o. Ke fufosi le menye lae. Le efe do. Wom. Nye buwe siya mpo. Azon. Mi kwam se bena mele fufula me. Ye fufula ha le menye. ke ne menye nene mo la ke ma ni kwese le do wo wuta va male glom na mi bena amasi kwa tinye senal to si o wo male la eya ha awe eye ga to wo wo si o wa wo la bena nye la me ina de fufu la gbo de mi kwe wa ni kwa ala si wo brule le afima wa azo mi la nku de esiangu ala si esia va me ni magakhle yi chivie miele akhle ge ado ku kwe bla fali ya lofu eye nu sika mi abia le mi na mi apo meke ende mhm ya esogbe eye nu sika mi abia le nyan kwaji la make mawo bena wa ko fufula nguti le viame ne mi abia na le nyan kwaji la nyela mawe ne mi le loyem la mi le ngese o mede asi.
And I will pray the Father. Now watch.
Eye nyala made kukuna fufola. Azo milen kudengu. Eye wananya hora kola bubumi. Bena wano anyikli mi vasede mavumavome.
Even the spirit of truth. Whom the world cannot receive. Because it seeth him not.
Nyatefe kbogbo sikikia me matengu ako o. But you know. Ela bena makpone o. Eye menyane ha o. Ke miawola nyinya eyama elabena ele miagbo eye wano miame.
Who is that spirit then? What is the Holy Ghost?
Ameka enye gbogbo ma azon. Nuka enye gbogbo kokwe. Enye Kristo silemewo. Nya hora kola. Eye enye gbogbo kokwe. Eye enye nya hora kola vala. Eye la wonu de kama okesi. Mwo, esi menya hora kola le menye. Made kukuna fufola, eye wana nya hora kola siami. Mienya nya hora kola, ikia memenya eyama u. Ma nye gbede ha u. Yake miyawo, mienya eyama, elabena ele miyama fifia. Yesu ye le nufum.
But he shall be in you.
Ke anna miyame, nyekwevo. Ema enye nya hora kola, anna miyame. Nye magle midi chanviwo o. Mekbona miyakbo. Nye ma. Azo. Ema enge nye hora kola. Kristo. Eye enge nusi bobo kokwe la nye. Enge Kristo. Asu soveku. Eye kikia meme galekpo yege o. Ke miyawola miyakbom. Ela bena. Nye la mele akbe. Miyawo ha miyano akbe. O. Nye atengwa yeji aga yeji gake. Mi nye esia. Nuka wo nye. Enge nutrenu. Enge jesi. Enye nya hora kola miponu si okata wonye Abraham fonu kula ni domakle asia azo minamia gakpo ha bena bubusi nya hora kola nye minamia yide Johannes banto tawia dekuku adre ne miakpo ne menye nya hora menula ha a minya nu si nya hora menula nye amasi vlia ameta nya hora menula de lemia si mienya asia. Johannes Banto Tavia Delia. Oh, Mila Lavier, Taflache. Johannes Kokwe Wonye, Tavia Dekukuya Dre, Taflache. Mado Taflache va Vambe, Magblonanama. Then Yamakling, oh, Lenye, Makpo, Via De, Adre.
Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for.
Gakela Yatefek Blom Malenami. Enyona mi be meyina. Elabena nenge meyiola. Nya hora kola mele miyakbo vage o. Kene meyila madui de mi. Eye ne eya mafala afwide kiki amenu le nouvon. Ple jojo ngenge. Kakple von dodro mouti. Le nouvon mouti elabena ome kwa jinye sena o. Le jojo ngenge mouti. Ela bena meyina fufula gbo eye miyakakpom o. Le von dodro mouti ela bena. Wotro von keke siyame fiyala huhu. Nya tou. Azo nya khoda menula. Wakbe le Johannes Banto tave kukwi wieve. Azo mina makhle ema. Le mni chide kameko. Johannes Banto tave kukwi wieve. Medo tafla chena mi. Johannes Banto. Banto kple evelia. Eyai, me ngulon esia dadi, Johannes Banto, tave, kukui gban yive. Inye o, me ngulon nusia o do de mi, bena miyaga wanu von o. Eye ne amyade wanu von la, nyakoda menu la le miya si le fufu lakbo. Eyai nge Yesu Kristo, jojo tola.
Who is the advocate?
Amekanyahoramenula. Yesu Christo Jojo Tola.
And he is
Kenya afulele lemia penu vonguti. Ke menye lemia tonguti de deko o. Ke bong lekekabli bola kata ha tonguti. Nuka enye bokbokokui. Enye nyahoramenula. Nuka enye nyahoramenula. Nuka wowona. E huangade amenu. Amenu vava la esi. Eyala. Etia trede te wofe. Eyala. Ewa nusio matengwa wo o. Eyala. Enye. Avulele na wo nuvon o. Enye wo jojo enye. Enye wo doyoyo. Enye wo agbe. Enye wo titre titi. Enye nusia nusie. Le mawusina wo. Enye nyahora manula. Alesi begbe miya tengwa ye emme chito chito. Eye. Mia de egome kure alesi eya wua nya hohoda kode mia fenu manya manyata. Ya dewe yine mia hokopo kwa kwila. Mia tena yina nane wome nu manyatwe. Bopo kwa kwila libe wa honya de mia nu. Enye mia fe nya hoda manula eno atitrene mia fe eya inge mia fe loya. Echi atrede afima. Ke huanya de mianu. Nye huanya de mianu ki wonu o elabena gbogboko kwe sile mian mela huanya de mianu. Gbogboko kwe la fuanu yado yi kple nyakbe si o gome matengwa se o. Eye, o huanya kwa ko de mianu. Numa enye gbogboko kwe la. Ne mezon gede nane mela. Me mezon abe devi swe ene. Nye zona abe devi swe ene. Mia wola. Nye zona le keke do bluko si yofun kple futo. Yofun kple nuvon. Yo fun kple motetrewo yo fun kple nusia numme mia globe o me levo fom be ma de si Christo gbononome nyela me levo fom be ma wo asia me levo fom be ma va wo asia megavo nya khoda manula de le mia si amen o etia trere mia gbo ele mia me eye wo wa nya khoda ko Demianu, Bobo Kwela, Atradi, Kwanya Demianu da, Yawakatangi, Engemia Penya Korak, Menula, oh, Alebe Bemia da, Bena Maudeta, Ntrenu, Jesse, Bobo Lafe Agbe, Mausile Tifo, Nya Kora Kola, Agbella, Nya Kora Menula. Luka wenye, oh mia to, mia tengwa no ejiga fufu gede wo, azo mye le etroge le mniti de kameko. Azo mye le babia ge azo mbe, wodongbe na mi le nkeke mamle wome, nyakora manu la siya, nutrenu, mbe dodo, nude siya de si, nye gblo le engu fien siya, pakle gede wu zibo siya, kwe ewo, wodo e siya mbe na mi le nkeke mamle ame. Wawo ma kho e siya le nkeke mame o, eko wo kho nutrenu de wofo ngu ti la me abe, nkudo jesi kle jesi ene, keno e kho mse bena ele vavage, eye, wazon le selafe vovolite, e si ta, wato avana wo le ngu ti la me. Ekbe la, nye gale zo som le selafe vovolite o, nye le zo som le titre titi feng Summer, near the Zomla Bobola from Summer, a messing him yapen Trenuva Fantola, Miape, Yahora Manula Vato, Miape, Yahora Colava Fantola, Miape Jessiva Vato, Sifiabana, what Jimmy Totifu, Nyanga Matokeo, Amasagao, Kawanu Dikoqui, so a Mauda Penyanu, the Yuanubu, the Siada Bear Lakba, Mau Penya Tojo, a man, oh, Miato. Ama enye nusi bokokoko enye, de eletima, de matro wabe na hoesia wa, minami akpora be, de woto efengbe maha. Azo minami atro yide ezaya me, ezaya fe akbale me, minami atro tabla vofo enyi liya le ezaya me. Azo, mie yinade ezaya tabla vofo enyi, eye mia jaya gome le, minami atro ele kukui enyi liya lofo, mi akpo nusi ezaya glo le fe alafa adrekle yue vedongo na, Esi wova. Nye atengwa glonu gede kude si angu. Atro yi mekbe keke yide blemake. Gake deko mia je gomele afisi ako eye. Nye akpo na wodo esi angu bena hamea. Nkeke ka wolebe esi anava. Len keke mamle wome. Esi mekbe bekbele anu anyi. Azo mido nkuji. Nye akbe lange. Ubunu kede nkeke wo. Nkeke eve mamle wo. Pe akpe eve mamle wo. Azo kukui enyilia. wo katã elabena kplɔ wo katã dzi yɔ fũu kple ŋunyɔnu ale be teƒe aɖeke megali o. Midzrɔ eme ƒo xlã egbe ne miakpɔe, mita ŋku godo eye miakpɔ ne miele ŋkeke ma me. Kplɔ wo katã nu ka ŋuti? Woyina aƒetɔ la ƒe kplɔ ŋuti eye nugbãtɔ la nye le kodzogbenuwo gome atsɔ abolo fafle alo dzekpɔnɔvi aŋe eme eye atsɔ wɔ kɔminio. Esime wòle be Gbɔgbɔ Kɔkɔe ƒe asiwoe awoe eye wòanye abolo maƒamaƒã, Kristo meƒoɖi nyɔŋu o eye numaɖɔli eyama. Nu bubue nye wonane ame siwo nɔ aha da alakpa fiafi yɔa siga ɖua nu ɖe sia ɖe ko ne wonya nye hamea me tɔ ko evɔ. Ete ɖa xa tso egbɔ ne ame aɖe ɖui esime miele eɖum le afi sia. Ele fɔ bubu ya gbɔm hele enom na eɖokui le esime dzro aƒetɔ la ƒe ŋutila mekpɔ wo la ta. Ne mele agbea nɔm o la, nenɔ adzɔge le eŋu. Ke ne meɖui wo la, esia fia bena wo dzitsinya le fɔ bum wo. Ame si meɖui wo la, gome aɖeke mele esi le gbɔnye o. Nenema Yesu gblɔ. Gake aƒetɔ la ƒe kplɔwo katã zu esi yɔ fũu kple ŋunyɔ. Teƒe kɔkɔe aɖeke kura meli o. Miɖo to ne esia mesɔ kple egbe wo fii. Ame ka wo woafia sidzedze eye ame ka woaɖe nyagɔme na? Ame ka ase sidzedze gɔme? Ame ka ate ŋu ase nufafia gɔme? Enyo woyra mawu, menye presbiteriantɔ, menye metodistetɔ, menye pentekostetɔ, menye nazaretitɔ, menye kɔkɔenyenye mɔzɔla. Ema megblɔ nya aɖeke na mawu o, kplɔ bubu ko wonye. Ame ka wana wanya nufafia, nufafia ka ƒomevi, metodiste, baptiste, presbiterian, pentekostetɔa, biblia ƒe nufafia. Ame ka mafia nufafiae, aleke na wanya ne exɔ esia? Miaɖo esia gbɔ le fiɖagbe fiẽ mikpea. Ame ka wana wòanya nufafia? Azɔ milé ŋku ɖe eŋu. Ɖevi siwo dzudzɔ no tsi kple ɖevi si ɖi le nonu. Ɖevi siawo agblɔ be enyo medi asɔlime ɖanye nye hame sia me tɔ. Nyemeɖo naneke tsitre ɖe eŋu o. Nɔvi ŋutsu lɔlɔ̃a eye menya be wole esia lém ɖi. Ema katã sɔgbe nɔ dawo ƒe hame me. Gake ɖo to, dawo zɔ le kekeli aɖe me, wo hã le zɔzɔm le bubu me. Luta zɔ le kekeli aɖe me, Wesley zɔ le bubu me. Wesley zɔ le kekeli aɖe me, Pentecoste zɔ le bubu me. Gake miawo miele zɔzɔm le esi kɔkɔ wu ema me egbe, eye ne dzidzime bubu agava la agayi ŋgɔ wu miawo. Sa le ŋkeke gbãtɔwo me esime nua keketa ŋutɔ la, Luta fia fiatoto to xɔse me. Ema la, ɖeko wòkplɔ amewo tso katoliko subɔsubɔ me va protestante subɔsubɔ me va ge ɖe kadede me le nya la ŋu. Afiatoto to xɔse me, ema nye kotoklo gã aɖe womedzo le esia gbɔ kpɔ o. Le edzi yiyi me la, nyɔnyɔ bubu va si woyɔ be John Wesley eya ʋuʋu amewo tso numa me hekplɔe va kɔkɔe wɔwɔ gbɔ anɔ agbe kɔkɔe dzadzɛ nyui si ŋu wokɔ kple mawu ƒe nya si ana dzidzɔ le wo tsi me esia ʋuʋu lutatɔwo ƒe nufiafia geɖe ƒugbe. Eye le edzi yiyi me la, Pentecoste va kple Gbɔgbɔ Kɔkɔe ƒe nyɔnyrɔ ke gamia nu aɖe dzi ake to Gbɔgbɔ Kɔkɔe xɔxɔ me sɔgbe. Ke azɔ egadze eʋuʋum kpɔtɔ eye nunanawo kple ɖɔɖɔɖo kple mawu ƒe gbɔgbɔ ge ɖe eme le dzesiwo kple nukunuwo kple blibodede le hamea me eye wòʋuʋu Pentecoste. Nu ka esia nye? Nye te ɖe aƒetɔ Yesu ƒe vava ŋu ale gbegbe ʋu keke gbɔgbɔ si nɔ eyama me nɔ dɔ wɔm le hamea me hele nu ɖeka ma ke tututu si wòwɔ esi wònɔ anyigba tsi afi la wɔm. Esia me va mekpɔ le afi aɖeke o tso keke apɔstolowo ƒe ɣeyiɣi me va se ɖe ɣeyiɣi sia me. Nu ka ŋutie mikuia? Ekeke zu bie. Nu ka wònye? Ele ko abe ale si wo asi anɔ tetem ɖe vɔvɔli ŋu ene. Ŋɔli la. Gake nu ka wònye? Enye keklẽ. Nu ka Luta nye? Kristo ƒe keklẽ. Nu ka Wesley nye? Kristo ƒe keklẽ. Kpɔ ɖa, Billy Sander ƒe agbenɔyi la wo nu medidi o. Nyitɔ aɖe Dr. Whitney tsitsia si fia nua le nyagblɔti sia dzi tututu la nukpɔ susu wo kua ƒe ame mamlɛtɔ ku le ƒe bla sheke lɔƒo me susu nenema. Billy Sunday nye nyɔnyɔwɔla na ŋkɔhameawo le eƒe ŋkeke me. Meŋlɔ akɔhe aɖe megbe o. Etɔ te ɖe afi ma tututu hedo aƒa. Mi metodistetɔwo katã mite va atiwɔgbakala me mawunyagblɔlawo kple wo katã. Mi baptistetɔwo katã mite va atiwɔgbakala me. Mi presbiteriantɔwo meŋlɔ akɔhe aɖe megbe o. Eyae nye gbeŋkekea ƒe Billy Graham. Mi de dzesi eye ale le eyiyi si me tututu ŋkɔhamea nɔ nyɔnyɔ kpɔm la. Bukejo, nyanyue blibo ha nɔ nyɔnyɔ kpɔm. Ele Bosworth nɔvi ŋutsuawo Smith Wigglesworth kple Dr. Price, Emma MacPherson, ame mawo katã wo tsitre. Tɔɖa Smith Wigglesworth ku zã ɖeka. Dr. Price ku le ŋufɔke le gaƒoƒo blavevɔ eneawo me la menɔ agblea me. Azɔ nye nuwuwu le aƒe tum. Mikpɔ ɖa, miegate ŋu le Billy Graham ŋkɔ sem fũu o. Miegate ŋu le Oral Roberts ŋkɔ sem fũu o. Mekpɔ be nye takpekpewo le ɖiɖim. Nukae le dzɔdzɔm? Mieɖo nuwuwu agbenɔyi bubu. Aleke Billy Sunday wɔ geɖe eme kple ame kemeawo wo geɖe eme le Moody ƒe nyɔnyɔ gã la megbe. Ɖeka yi Moody geɖe eme le Knox ƒe nyɔnyɔ megbe. Ekayi Knox geɖe eme le Finney ƒe nyɔnyɔ megbe. Finney le Calvin megbe. Calvin le eya ta Wesley eye Wesley Luther megbe. Hezɔte to agbenɔyia me. Kasia nyɔnyɔ aɖe wu nukɔ la mawu fɔa ame bubu ɖe tsitre heganana kekeli geɖe wu ɖeko woyi edzie le zɔ ɖem nenema. Azɔ miaɖɔ eyiyi sia ƒe nuwuwu. Ame sia me kpɔ mɔ na Kristo ƒe vava le eƒe mɔa ƒe godoƒe. Gake nu geɖe gali wòle be woakpɔ mɔ na. Yudatɔwo ƒe tɔtrɔ gbɔ. Dzinu dzodzoewo le yame. Nu siwo katã kpɔ mie le egbe. Ke miaɖɔ nuwuwu miaɖɔ afi sia azɔ. Wonya be le be hamea naxɔ ŋusẽ si awɔ Kristo ƒe dɔmawo ke le hamea me. Elabena abe ale si vɔvɔli la zo eblukɔ ɖe dziwu la ke eklẽ ɖe dziwu hã. Mitsɔ vɔvɔli aɖe ne ele adzɔge le vɔvɔli la ŋu la, vɔvɔli la ƒe keklẽ la anɔ sue. Le ɣeyiɣi aɖe megbe la, vɔvɔli la anɔ tetem ɖe eŋu kuekue ɖe dziwu va se ɖe esi ati la kple vɔvɔli la nazu nu ɖeka. Azɔ mawo ƒe gbɔgbɔwɔdɔ le afiatsotso me le Lutete, kɔkɔewɔwɔ me le Wesley te, gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe nyɔnyrɔ le Pentecoste te. Ke eyae si le ŋkeke mamlɛa me le dɔ dzi hele nu ɖeka mawo ke wɔm si wòwɔ esi wònɔ Kristo me. Nuka wonye hame la kple Kristo zu ɖeka. Eye kasiawo kple evewo kpe la, tsaƒe mamlɛma la adzo yi yame anɔ ɣli dom. Woafɔ tsitre Wesley Luther kple mamlɛmawo katã siwo nɔ anyigbaɖegbe le ŋkeke mawo me. Le ema me la, gbãtɔ azu mlɛtɔ. Ame si nye mlɛtɔ la zu gbãtɔ. Eye tsitretsitsi la ava mieɖo nuwuwu yi. Miɖo to eye nye nu si wɔm gbɔgbɔ kɔkɔe la le. Gbɔgbɔ kɔkɔe to afiatsotso dzi mikuya vɔvɔli sue aɖe le eŋu ko. Gbɔgbɔ kɔkɔe to kɔkɔe wɔwɔ me si nye ƒe vɔvɔli sue to blukɔ ɖe dzi. Gbɔgbɔ kɔkɔe to ƒe nyɔnyrɔ me si gado blukɔ ɖe dziwu. Azɔ gbɔgbɔ kɔkɔe to ɖɔɖɔɖowɔwɔ le eŋuti la me. Ame gbagbe la ŋutɔ le afi yi hele nukunu kple dzesi wɔwɔm abe ale si wɔwɔ le gɔmedzedzea me ene. Ŋuti kɔkɔe nye le yɔ nye ge be memle la kɔkɔe alekeke hã anyo na mi wu be nyadze gɔme fifia. Miɖo to nɔviwo, miɖo to esia. Teɖeɖe woyɔ kplɔwo katã dzi teƒe aɖeke mesusɔ le kɔkɔe o. Ame ka woafia sidzedze? Ame ka woana woase nufiafia gɔme? Ɖevi siwo le nonu kple esiwo ɖi le nonu. Menye vidzi suewo, presbiterian vidziwo, metodiste vidziwo, pentecoste vidziwo, luterian vidziwo, nazareni vidziwo o. Ele ame aɖe si ati be yeadzo le nonu eye yeaɖu nuɖuɖu sesẽ la dim. Eya esi va ɖo elabena se ɖe se dzi fli ɖe fli dzi. De fli dzi afi ʋe game ʋe. Eya ta atsɔ nu ɣi si kɔkɔna kple aɖe tutɔ aƒo nu kple dukɔ sia. Egblɔ na wo be dzudzɔ enye si mina dzudzɔ ame siwo ŋu ɖeɖi te eye gbɔɖeme enye si ke wo gbe toɖoɖo. Gbɔgbɔ kɔkɔe ne menye nenema tututu wɔva le Pentecoste ŋkekea dzi o la, wogblɔ nya ɖi le eŋu ƒe alafa adre kple wiieve do ŋgɔ na eƒe vava. Eya nye esi va le Pentecoste ŋkekea dzi nenema ke tututu. Ame aɖe gblɔ be sabat ŋkeke lele ɖe asie. Menye ɖe megbe alo tso amiade fe hame alo subo subo hojui o. Geke glabe sabet nkeke, maufe sabate enge jujon keke la, esia enge jujon keke. Esia enge jujo, eglabe, bene yana jujo amesi ongu dedike, e ya enge si. Amen.
It'll be precept upon precept.
Enge sede seji flide fliji, esia enge jujo. Nuka enye gbogboko kwe, jujola. Oh, mi vakbo nye, mi amesi ole agbapa chiem, eye agbale mi awumla, eye nye la, mana jujo mi. Nuka eye manye, amesi vame wo, na untifa fa wo, wo jesila, wo nyakora kola, sifa akona wo, na jujo. Trianu wo, aleke eledo, enye jesi, ikia menye be, nane jode chiwo, nuka wenye, enye nyakoda kola, nuka wenye, nutrenu, ele jujome, ekpo, enye wenyakoda menula, ne wola, nane jode chiwo la, nane le afima si akonyade nuwo, kabangto, mikuya, awo nyakoda kona wo, eye enye maufwe bobo sile akbele hamiame, wukule di tututu ale si, wava, no, ne evala, anye jujo mavo, sili tekbe tekbe. Mawu wakikiame, hebri tau tanelia, mawu wakikiame, hejujo lenkeke adriakbe, esia le tefe. Ngeke ngilia gatrova ake, le eto esia na yuda towa aben, babla ene, ena eyi yade sinu, ema le tefe. Gake woyi, hejujo nkeke deka, he gatro, posida la fe nkeke kbanto, gaje egome ake, yeye, gaje egome. Ema menye jujo singu mawu fonule o. Esime mawu wakikia melenkeke ademme. Esime woyide jujo mela. E jujo to ema yichike yi. Esia sokbe. Ema tsunyala. Mega troba lenkeke enyakbe. Ega jegome o. Eya anye vovoliko. Azon ema nye kpode ngu sigbe. Ale si leti le nang do ene. Gake ne e jela. Mye ga hiang leti azon o. Azo mi deje si esia, o le nyare de fiata wi de ke, nyonu si le ti le epe afote, eye ngdo le epe tamela. O, nyate mwa yi de bibla me, to akpaji yi akpaji, eye atu e fiami, nikuya. Gake nuka wenye, ne bibla glole rebrito tanelia mebe, ne de yesu na jujon keke wola, anyene e fonu to engu. Emekbe, anyene, efonu to jujo onkeke langu. Nkeke kangu wofonu to, jujoa. Miteva gbonye miya mesi okata le akba jem eye akbale miya wumla ke nyela mana jujo mi. Mati otawire kelia kukibla vovo velia, mipoda, ekema, miekpona, esia ne mieva eya magbo. En la bena, eyala, eglole, ebrito tanel me. Bena, amesi yide, yesu fe jujo mela, e jujo to kikia me do wawo me. Abe ale si ma wuhan, jujo to e do wome ene. Esi me wawo kikia me vola, mega trok bova e jikpo gbedeo. Basede gaye. Basede kaye watre mia nukle bokokokwe. Basede mia pe kofon keke lachi. Numa enye jujo la. Akofafa. Nya hora manula. Nutrenu. Gadela. Oh. Mekpo jujo de fumedye. Mekpo ya yirak ade fumedye. Oh. Ya wado esi angbena mia. Nothing to branam. Wado kpe echi le bibla mea. Esogwe minamia yide yuel me. Na emia kpo nusi yuel bloto enuti. Aleke gbegbe meda akpena ma wude fe ya ira lata. Demye lonea. Mekwosebe ne menye nya lata e ula. Nyema nya afisi mia no titredo o.
Alright. We're Joel now. We're going to Joel. The second.
Esogbe miele yuel me aso. Mie yinade yuel me. Yuel fe eta evelia eye mia je gome le kukwi blavovo enyi lia chi. Yuel ta ve kukwi blavovo enyi pe alafa enyi dongona Christopher Vavala. Nya glori la la le gbogbo me. Azo mi dotu. Le nusia okata mekbela matro nye gbogbo la kode ngu tila okata chi. Nya fe ngu tuvi o kle mia fe nyonu vi o ak bolo nyadi. Nya fe amagande di o akudren o eye mia fe de kakwi akbo ntega o. Eye matro nye gbogbo akode kluvio kle kosivio hanchi le nkeke siyao me. Akode le nkeke mao me. Eye mananu kunu ona dode jifo wengu kle anyikbanchi bu zo kle jujo babla koto. Ea do viviti aye leti asufu afi Yehova fanka ke gaji ngola na vado eye wa vame be wa de amesiama si ayo Yehova nkola emalale nuka Yuel demie de jesia le do wo wo tave petro katoku ku make eglobe mi Israel ntuo mi do to nyanya o menya hamesia wo mu o Amesia wonu otre fa akona o wo le toxe hojesi menye aha wo mu abe alesi mie buene o do wota fe esi wo nye bana asia nya nkekala faga popo etoliako gake asia nya nu sinya glondila yoel globena ava melenke kemalo wo me bana matro nya gbogbo akode nti la wo katanchi
what is the holy ghost
nuka wenye Nuka enye gbogbo kokwe. Esogbe. Azo mi na mi agade gesi ake. Odo ngbe na hose to. Nu mae wonye. Azo gbogbo kokwe sia. Mi kpo nu si wonye le mi ti de kame. Ameka odo ngbe na na hose to. Azo mi na mi ayide luka me. Luka tabla vovon nelia. Mi senu si yesu plon le fanya mamle wo me. Afi wo chole anyigbanchi lada. Luka ta bla vovon nelia. Kemi a mesio le nglom dadi la azon mi atengwa ngle dadi emegbe mi asron etso ne eyi sogbo sumiasi azon lukat blavo vo ene blane vo asheke mi doto yesu fo nu fofo le nuwu esima wolia yimuti koko eme tifo yiyi afisiae mi asio wo glo na efen sron la wo bada nyela ma do fofo nye fe ngbedodo la de mi achi Ngbedodoka.
The seal.
Nutranula. Jesila. Akofalala.
The comforter.
Bede nusiokata magblolangu. Gaute fe akpewoha. Boda. Nyela madofu funye fe ngbedodo la demiachi. Ngbedodoka. Esike ezayak blobe avala. Pakle nuyi kle adesi okokonala mafonuna tukosia. Madotu joma. Demiachi. Madonu si yoel blon bena avamelenke kemle ome. Mawiye blon bena matronye gbogbo akode miachi. Oh, matwe demi. Eye, ma waduko wakata, ama wakata, aje gometo Yerusalem. Makblo Abraham fenukula afa nubabla siate. Matre wadometo de siade nu mikuya. Matronye gbogbo akodi.
I'll send the promise of my father.
Ma dofo fo nye feng be dodo re miachi, gake mi lala, e gome enye be mi jwe le Yerusalem, vasere esime, wa do ngusen na mi cho tifo.
What is the Holy Ghost then?
Nuka enye gbogbo kokwe ason, ngusen cho tifo.
Not power from the bishop.
Menye ngusen to bishop gwa o.
Not power from the church.
Menye ngusen to rame akwa o. Gabon, Musa to tifo. Aleke Musa mabanado. To hame dodo maya. Meka atam na mi be miyawo aglo. Bena emale tefe. To hame ademe dodo ya. Asina na ple maunya glo lame ya. Oh amega. Azona mi katoliki to. Ado adeda ho kominyo gbanto ya. Oh amega. Aleke ovey. Musa si to tifo. Minam ya kne yije vie. Minamia yide do wa wok bato kukwi enyi wofu de du azon. Azon wala nufom to yesu mu la afisya esime wofu de du. Eye wodo amabubu be wako yuda tefe. Do wa wo tagman kukwi nyi. Afibo umya kongbokbo kokwi. Sile miyaji fake la fe ngusen. Nuka, miyazu branan fe akbadofo rame via. Oh, miyazu rame vina metodiste rame ya, katoliko rame ya presbiterian. Mengene nemae le bibla men oh, ema enge nufa fia ameto wawe ya. Afi bo miyakwa ngusen e miyazu ma unyaglo la. Oh, amega, miyakwa ngusen si miyakwa bachelor of arts feda sedik balea. Oh, amega. Nyako, nusa ava miyaji emekbe, ne miyako, didi, da sedik balea. O, amaga, miyako, nusa, na wanyo mi, letimea. O, amaga, nusa, ne miyako, kominyo bantua. O, amaga, mikuya, ama ukata wanye, amefenu wa wawoko. Midoto nusi bibla glon, nusi yesu glon. Afi bo miyako, gbogbo kokwe, si le miyaji fake la fe, nusa, nuka enye gbogbo kokwe, nusa. Ekemale siya megbela, miyawo miyange da sedi lao. Mi amewye viyawo dedeko, miyange da sedi lao le Yerusalem. Miyange da sedi lao nam le Yerusalem. Judea, Samaria, siya, eye, le anyikba fe mlenu oke, afisi wome dokpo hadeo. Eye, si wo glanu siya wola, esi wo glanu siya wola, eye, wole ekpom la, wokwe ichi, eye, alilipo kwey, to wofe nkuwome. Azomi vu ahakeme, miyakpo ale si nyaglondi siya wova mei. Eye esi Pentecoste nkeke la dola, wokata oto tamme de kano afi de ka. Eye kasi akpla la gede mea, mezofla filila le afi ma, menyene nema ya. Kasi anuna la vavo samle kujia. Oh. Eye kasi akbia de di, menye khosek pakpa o, nwa no afi ma. Beade. Sofwade note temde votru la noa, pata to kominyode asi, te togo le kokwe fea. Oh, nanake nenema togbi oh.
There came a sound from heaven. Not the rustling of a feet.
Beade, dito zifo, menye afosi fe gbedede oh. Beade, dito zifo, abe ya fofo se se ene. Oh, mia to.
And it filled all the house where they were sitting.
Hey, wo yo afesi me wo le la fun. Look at inge koko koko. Afisi aye u hongu sale. Afisi aye wo lebe wa la la le. Afisi aye inge nusi cho esime wo la la. Wo blonyadi cho ye katangu cho mosegban to tenvayi. To Abraham ji tenvayi. Be ele vavage. Ple ale si wo le vavage. Hey, eme tonu si wo afam me la. Nuka wenye. Nusi ngbe wo dona gamela na khoseto eye wo yo afosime wo nola fun eye ademama wo dode owo gbo le abeto pe adewo ene eye wo chede wo to ma siamaji de kadeka eye gbogbola yo wo kata tantam eye wo da asi gbebubu wo gbogbolo ma abe ale si gbogbola na wo be wa fonui ene asomye le si agbodo ke le fida gbe fien ya de asi le ma nwude afima tututu mikuya Eleke wole, enye ngbedodo na hamea kum, ngbedodo blibo kum. Esokbe ason, ason myele ekpoke si me woyo fun fola, wotre wo nuvasede ekayi. Amene nyele afisi ya kokbo kokwe, minami ya kwa miyapa asi wo, amesi wo kokbo kokwe la sokbo wo, amesi wo mokwe o. Nye jibe miya wode kakple, mimi, novingu tu, novingyonu. Nyemye senu si wenye la gomela, enye ma ufe gbogbo si nomya me, be wawo ma ufe do. Esia yi si ma u do efe gbogbo da de, efe subo la wo do me to ade me, de efe nyagrondi la do me to ade me, de efe nufya la wo do me to ade me, de efe apostolo wo do me to ade me la, ikhya me gbeya wo kukuku. Wo bua wo tuku na wo kukuku, le akbe no yide siya de si no anyi kwa la me, gohan esi Paulo chitrede Agripa nkume la, e globe, le mosi wo yobe komama chi, nuka enye komama, tukuku, le mosi ama wo yonabe, tukuku chi, tukulu wa ofe ratoto, eyi ya inge mosi chi, mesubwa miya fufo ofe ma ule. Jile joy yembe mak blombe mele wome. Eh, amega, nenemae. Jile joy yembe mak blombe menye wo dometo de ka. Azo si kwa kwa kwe si aje. Wo jila, eh wawo, lonlon me wo ale gbegbebe. Musi anu zu hamenu. Ele tepea, niyatou, niyatou. Adede ka inye si. Nye jia hama, yada wo yi. Oh, kadede ka inye siya. Oh, jifo jijo ka inye siya. Ayayima, umetwa de kaleme u, umetwa de kaleme, ne, nengdofu alome vuu. Umebia vuvuba, si woto flower, do achona u. Aso, mele kukukukuk hoge, nenema amyade ugrunanam, amegambranam. Ne, nakade jinambe, masuwoto desula. Ne, nakade jinambe, makere amyivudo wongula. Eye, ne makere sikakufwe wongula. Eye, ne mama, mikuya, ama ufya anu nenema, ke apato nufya mwole, ma umedo nenemu nuwa mbe o. Ami ade si kwa 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 la, mefole eme ene de wabia aloma bia bolo adu o. Me wana neke ne o. Enye nuwa wasi ina jifo, mele, babla deke mele emule afisya o, kura o. eletefe meto de kelemo nsia nu natengwa fa atengwa chofa ambawo natengu ahenya de enu aha kuifa ne egabu wo asihohoha nuka wa wonao ele wo majido ta ngtiko kweme haleluya wo nkuo la kristo ji eye ele wo mochi matso de kelema nanu si hikia me agblo o eye enye nu si gbogbokoko enye enye ngusa enye nkrenu enye akofafa enye nyakhoda manula enye jesi o myeto enye kakadeji be mawu khowu eyi na nye mekho asuso minuti enyi pe kunam asuso gbe minama ngongolo kupi ade wole asinye la afisia nyame bube matengu ado katangbo o gake mya che akpakpa awo mya pe ngutete azo ne gbo gbo kwe yo amiade mafun vola de wole bo bwe bana yo metiti okle nuo anabe wa gbo de megbe eye azo me gale bubuga o ekpoto nye ma ukwe fi eye wo nye da si ela bana wotre nu o vasere ekayi esogbe nene ma e bibla blon azo esi o fonu srola o kadu famu la wangu eko o kule nu de siya de vola o susube game sube ye waka fofu kena e yi ipi yade mina miya ke lele do wa wota neliyame eye miya kpo esime wo Musiva jo, azon esia yinami, amesi o kwe kuko, towa wa wota nelia. Azon o fu Petro kle Yohanes, reto wode gachome, le esi wo yodo he wu, wodo yoyo takpekpe, le hamia mpe, akbo nulata, amene nyenyane nama. Mutu adre mlangide afima, eye efe afo wotu de fome vieyi, matengwa zon o, eye wo non nama febla ne. Eye Petro to afima vayina. Eye wo globana edo efe kulu drabe yakpona ne si watso de efe kulu la mene enandudu eye petro defiabe yenye maunya glola si yofun kle gbogbokokwe kadeke meno esi o e globe ebe lo salo klesika mele asinya o mikwea metso de kele emena ema o kake enye nu wawo si dota tifo o aleke gbegbe matibe eyi na no mia sibe mia no ema chi kena eyi ifiade mikwea nye amesi dota tifo ekpo akofafa ekho gbogbola ekho musela ezode jihe globe lo salo klesika mele asinya o kake nu sila asinya la manao Dikake adeke mele mebe amela blobena nuka ele asiwo amaga Osele asinye nane le nyechime siche egome anonkeke ewo siwo vayi Meno jifuho la mele afima Eye kasi akula ngbedodo siwo kata mawuto Meson kwa kule Yesu Kristo fe eto kule afa Medadro kwa kule kehe akpa odeko Me wonu vovovo siyao. Eye me kwa eya ma woyo dodono wo. Me eno gbogblom nam kokoko be fufula lemmenye. Ke ne me chola ava nom yame. Ale nye me tengu siya ego me chan o. Kake eglo bena. Azo nye me kwa mo bena. Na se ego me o. Ma tengu ase nu siya ego me o. Eko na kowo. Nye me se ego me hade o. Ke wo ha. Me kaglo nam be ye se eme o. Ela bena me se eme o. Mikuya. Eya ta nye matengu se ema o. Nye matengu ate ema o. Kake nu de kasi manyala. Mekho osia. Enyo enyo miyaglobe. Eme menye nu nyafe nu mekukuto o o. O kakade jitoe. Enyi. Mikwa kakali mawada. Esi Benjamin Franklin. Kede esi angula e globe na. Esu asinye. Menye anusi su esi la o. Kake esu esi. Eye mejibe amyadena glona mfye si anusi letriki jonye. O menye anusi wonye hade o. Kake esu miyasi. Amen. Letepe. Amiade ke menya nu si letre ki tonya o. Wa tenwa atro si le enwa awe ke kelie. Ana wa bijo. Ana wa wodo. Ya ke enye. Enye nu si jona mo onana. Mo eve si o le do gomda du nanama. Eye nana esia. Ke emakata ku wonya. Esia ana ke kelie. Eye musa le eme. Eye ema le abe ma ufe kwa one. Ne eho mo de kala. Eye enye wo. Eye emo eve liya enye ma u. Eye, nana, wakple efe, wano to womda tune nama, a wona nena wo, shale tepe. Esia ana kekali, esia ana ngusa, menya nusi wanya o. Eye, mele enya gekbede nusi wanya o. Gake, nanyane echo esia, eye enye nudeka singu kakadeji le, ke, elina wo, enye to wo, enye kakadeji, shale tepe. Nuka kekali mafiana, enye kakadeji. enye kekeli la. Azon dege si esia, azon a, menyanu si onye u, kake ya mesi ya u globe na, enyo, wole, wo globe, nudre kasi ye wonye la enye be, nye nye be na, wonye akbele manya la u, bubu gede si wonye sukulu a u, nye le ekpoma, abe ale si jamani ato, swe la globe, yenye ene, mikuya. Ebe wonye amemanya gbalẹ wo ple amemasron wo ke wono anyi ple to fotelama atikpalama le afima si wo yoba yesu magbule na wo elabena wo le nu de kama ke si wo wo wola wom enye enye nu si gbogokoko lanye enye yesu si le agbe le to fotelama nya gbalẹ ademe atikpalade alo de siade maunya gbola manya gbalẹ de siade si wonye ko enye amiade si etibe yanye de manyala le keke manuwa me eye yana yesu na faye me maufe gbogbo ntrenula akofalala eye meto de kele asikokome o nu de kasi dimu wole lanye mau esi mau no dodo dem nuwa me la eglobe mi lewi vio kata Mayuami, Kawami, Vosalawe. Aye, Yanovio Kata, Toya Femma, Mleo Play, Toy the Kemma, Mleo Wahen, a Woliana me. Name your boy of Utakusi, a Shekela, Yatrokusi, the Kana, Levio, Name your Lemiafe, Alawa Klamova, Yina Le Hogamela, Mille, a Le, a Wolia, Yema for Lemanenga, Sweto, Alo Gato, Alo, Esidami, Alo Dikuto, oh, Ayala. Enye le uvio to. Azon le uvio ne mi khoi si akata la. Eke ma mi aunga mi ade. E woliana apeto. Mi awa numeme si wanye. Numeme si wakode chi. Ple numeme vovofo wo. Mi ade e woliana apeto. Eglobe. Mose. Na wola. Nyenye to wo. Oh mi ato. Eglobe. Nyenye wo kome si adiko na wo. Eye numenye kukukukwe na gamela ekbe. Klosalo klesi kamele asinyo, kake gome adele asinye, si diako. Hallelujah! Sikudede la, bebli afi matengwa akhlenye akbale, kake gome si diako la le asinye, si anyongto. Dr. Dasadi bale, yekemele asinyo, PHT alo LT alo bubu dakeo. Kake nou dekale asinye, eye enye gome si diako la, eye enye gome si timele, eye enye gome si mawutibe, wano asio. So nugo hui mamle siyawo fukbe, bubu siyawo katankle nugo bude siyade, eye na sova akho ma ufe jijeme fe gomela. En la bena nou sinakole anyipa siyajila, na glide afisya ne ejo, keke, ne gome sidiya koma le asio la, akpolo weyi kakade jitwe. Nye de na deje nono kachocho ekbe, nana amedidi bokpola, mina miyako ma ufe gome sidiya kola, eye miyako, jiyi bokpola to ube, Nyako amedidi bokola minya wakle fe wole to wom aso mina miakpo esi wode asile womula woyide amamamle wogbo menye woyide no la wogbo o igua esi afia be no aso osi woma gatro yide nu hohoto fafe yoyuro magboke o bede agbo aye aglobe aso mi po afi nu siwo tuplimida bede bede so hewa le wangtosi wono abe amebio fiadewo ko no afima yake emanye so hekbo kwade amaha suyadeko esi wode asile wongula le wofofo klenya gbegbena womagbe blobena nemye ganyiro amele yesu fanko machi yake pe alo oh majiba magblobe enyo esi asogbe mikuya nemye gadegbe fale yesu fanko machi pe la nu de siade simya wola nye lemi egblobe Emanye nye pepe konglo akomya yide no fi mamle ogbo oh mola yema le ngusa fe de kawo gome le de kawo gome la ngusa li ebena nyamya yide no fi mamle ogbo ne mi akpo nusi mi atengu awo aso wo kata wo fufu eye wo no nu metoto fufufu awo gbrom eye si wo de asile wo ngula wo yide wo to wo gbo eye wo gbo nusi wo nu no la kawo gble tuma me kawo gbo na wo la na wo eye si wo se asiala Oko wofe gbewo yi chi na mawu pleta medeka. Azo mi doto nu si wogblo la. Mi lankudengu, mi lankudengu. Menye de wotro yi ke globe. Oh, nu adekle ekeme sibe. Oh, afeto, efe mi ngto. Kura o. Wokpo de de hoho. Oho gbobok la hoho. Akbe mavo suwo si hoho. Oko wofe gbe yi chi pleta medeka ke globe. Afeto, uwenye mawu. Amen. Eko melon esia, noving tu pama. Melon esia. Wenye mawu, yenye nenema, siwa jifuwa kule anyipa, kule atiafu, kule nusi wokata le emela,
Weblotto wodola David fenume bena asom ilan kudemu boya na troya afima globe asom menye demie asom na yafima globe enyo asom afoto asom la lafie la afisia de ko la fam drum la munyelo de magblobe wola wogewa amesi okata no agbenwe le Kristo Yesu mala wa koyo metiti wota enyo minya nge afoto klo nambe ne ye lempe de umak blobe wole poblokene na mawa enyo minya wokplom yide fonu nyito siba yi kuda nguti de eya mama blobe wokplom mi ayi tia wokle jidula won kuma de nyankoda uma ha biga bunu simya glola nguo ella bana menye mya wele nu foge o makponu mava manyito siba yi pokokokwe silema wolaye eya ele nu foge mi kuya Eya maye, sialete pe esokbe, migabunu simya glolangu o.
Lord,
afeto to, we glato, dola David, fe nu yichi pena, nukata atrosubola oje akbo, eye tukowole nujo churo o ngubum, anyikbaji fya o chitre, eye chidula o, pofuode afeto la kle fe kriso la ngunti. Nyate fe afeto wato de fiwo kokwe yesu amesi esiamina lango herodes ple point yo pilato pere trosbola wongu ple israel fe tukola ufufu bene wa wano si wo asi de adam kedo di dongobe wa wola o miato o malo asia afeto de kowole nusi tututu ekblobe wa wola wom Nuka bibla glon lenkeke mamlawo mala faudu lawla fa dantalawo doki dode chilawo amasi olo akajeje wo si wa lon mawu fofose gbalawo amamu solawo amasi o matemu dwa wodo kichi o amasi o malo amanyi o o amasi o si mauso sura pa no normale gake wo gbe wo mayichi afima ke khongu sepo o emegbe ne gbogbokoko esi avaji wola mauso soro dafo no normale wo si kake wo gbe fengusen de doku o dato amasi awo gbo eya enye nu si gbogbokoko nye ipoya nu si wododi be wabo aso afoto po wo fo nyanyira da eye eye na nabe wo dolawo bena nya touch defo agro wo nya oh malo asia mi de koklo fumada eye nya touch mafu vado afima aso mi len kuda afisia mu be mi agro wo nya wo to wo asida be na yodo oh no vingu tu gbogbo fo makuna o gake gbogbo koko ha makuna o mi kuya Do asira na yoto bena mia woche si okle nukunu oto fio kokwe yesu fankoji Mikponu si dawo nonya hemdo aloa O gale numake wom ekbe Kake vidya deke mele esi angu Ke esi woto gbeda vola Tepe si wopo fudo la vuvu Eye wokata wo yokle gbogbo kokwe Eye wokblo ma ufe nya Ple jitafu Mia tou Nana suwo si esime wolia yiji afima aloa. Mbedoto la globe, eye enye nusi gbogbokokwe la nye. Be wana wa jidofo, be wana wa kofafa, be wa trenu wo, be wana jesi wo. Oh, miato. Miroto, oh, ejurombe eyi nano miasi miatengu ayikle Filipo. De samaria togbo, le doho wa wota anyi kukuwiye ne yame. Mikata, miele engulom dadi.
They had received...
Okwa jijoka si okwa doyo jotuo, eye wongino wole Yesu Kristo fengko mehoho. Gake wado amedode Yerusalem be wakplo Petro ve, eva heda asida woji, eye woko kwa kwe, towa wawo ta nyi kukwiyene. Tronsubolao, otometo de kafengko enge Cornelio, enge amenguyade, si khia fenwe woli yao, si tubedo kona tukua, si dea bukumaungu. Sifo amau, amenyuyade, presbiterian top, metodiste top, baptiste top, nyuyade, alo adeko, mikuya, enye amenyuyade. Kake ekbe de kala, mau globe, enye amenyuyade, eyata adeko, matoe dode, takwekwiyade me. Mana enye, mau nyakblon la, si le afye la, nakblon nyane, kude enguti. Esokbe, ale okong tega globe, heyi yope eye, nakbo amyade le afye ma, sifengko enye simo, pe balentala, eye, amyade li. Simon Petro si le khome mina wa va afisia eye agblomola afia go e la bana
ehonane eye sime petro no chitrede afima eye cornelio le titimbe ya suboma unya glolalala eji baba kake petro globana titre nyaha amenye ame abewuke ene eye sime petro galenu popoji le nyasia womu alesie wotroyi magbe le gomachichiame nu mawoke mu melenu fomle alesi mawudongbebe ya trogbogbogokwe la kodi Esima wo galanya sia wo glomla gbogbokokwela je wochi ende nu sia gbogbokokwela nye amasi wo twena kada jitwe ke wo kata wo yo funple gbogbokokwela azo mi de jesile fo so towo me no bi ngutu baptise to adeli bala enye senyala jadang amasi fo ta gboda sinya sala amaga ade balenya lade bereka no bibla khleme ye wo pole afima be elepe amiade na basi nko wa yobe mesia eye si wo esiala tuka ntie eje tododo yesu si anunya eye wo blobe mkonya furamanu eye male nya khosama fumula amawo nkuma bana yesu eye ayenye kristo mauvila enye baptiste to akwaku le afisiala ele fo mochi yina male ama fumula amawo nkuma bana Yesu enye Kristo la. Ejebe wa we alegbegbebe. Mawu yue na subosubodo. Mawu afonu na jisi. Tuwa nyatefe siayi. Eye le afima la. Afokbado wola kukwe suyade. No afima sinko enye. Akila kle priskila. Ngutu adekle swa. Wenye afokbado wola wo. To wawawo tawi enyilia. Fonuto enguti nami. Paulo. Wawenye ekwa wo. Wokokokokokwe to Paulo. Fe asikle efe. Mfa fiaji wo sebe nyonyode noji yimla afima eta wo yi afima wonye ame ewo alo yo vako si wo yide takpepe ame eta ayi afima be yakponu eye wo doto ma unya glola sia le gofa dem ble fa chifa an kwade didi eglobana minya mahwe sebe adoto nya tefola ale si takpepe awunu la ayu eye afogbado la magbe eglobana Pora, novingu tu suede si, koko aleke, yurato suwe ngoti glomo ade le miyasi, ke, kake ne, eyavala, afsia mau, fe nyala wo, emena konwi. Enyole, yade megbela, paulo no kakome, le kapofo, matututume, tefe, chingo ade, ke muna mau nyaglola, ekbetua, aloa, kake, eno kakome. Eye afeto la ekple ye afima. Ale si anyi banfu fufa. Enabe gakho la nyek bovola. Eklo gakho jikbo la kle femeto wo ye. Da nyro wokata le afeto yesu kristo fengkome. Eye wojo. Eye de afima. Ke de ko nyakbo bovwade dogo le nyon viswe kukwe de me. Si e le afakam le anyi be afima. Eye ale wono kakpom gede to nyon vilachi. Ale de ko wokronu le ope. Simonu la ji. Eya ta wotu ede gakome. Kema yede numata. Ke afeto la na gakola nyekpo. Ela bena amekatu tu ade le esile afima asenya tefola. Nyatengu abla maufo nyala o. Ele de siade wanya ha. Matengui o. Deko matengu la woke o. Eya ta yede afima afisi ngutumale. Eye akila kle priskila. Dohi sandush ade wole osi. Eye enumake esi wodu. Shandusha wovola. Woglobe. Nia yide nyonyo, takwekbela. Paulo nongide afima, lefe awufla yade asi, he doto baptiste ma unya glola siya, degbefa. Eglobe, enyonguto nusia degbefa la, kake nu gede fun li wu ema. Ebe mejibe ma bia babia de wufo, Dr. Apollo, de mye kokokokokwe si me mye khosia. Oh, eglobe, mime nyane elihan o, tuka yom nelebe kokokokwe, nyenye baptiste tou. Ebe alake ne wanyabe mienye baptiste tou, mikuya. Enyo, wanyuromi Yohanes fe nyongiroko mienya. Eglobe, eya nyuron amena jimetotroko heno kwaglombe wako amesigbona la jise, eya nye Yesu Kristo. Eye esi ose esi ala, wana woku bongiro wole Yesu Kristo fengkome. Eye Paulo da ebe asi ode wochi, eye kwakwakwe lava wochi, eye wofonukle adeye ye woke glonyadi. Eglobe, amesiameku. Azon. Azon alake mye le woke, mejibe mak blonane na mi, eke mama, nya wenu, elabena ele, mek blonami be, made asile miya unkaba, minya nusi bokboko kwilange. Na fiensi afe ngongorom, mleto la, bubu gede oga le asinye le afisi agake, ele nami be, miyak blen esyadi. Mina miyake de korente tog bato tavyo ve. Ke emekbe miyakle esya eye emekbe miyakpa. Esokbe, korente tog bato tavyo velya. Amene nye kwa Paulo kwa kwefen fafyaji se. Kakare jitwe,
ekplo le galete to tagba kuku yenyi mebe ne maudola de siana ne si to vovola na zubusu bu wazu maunya glola ne maudola de dito ti fo va siana ne si to vovola na zubusu ikuya ga do na ne ke agwole enwu o aso mi le nkure siangu korante to gba to tabie ve ame ne nyenya be lebe mi no kristo me afia tenwa kpogo mele titetiti me la bana afa ngutila ye mau tong bebe ya fonde titria mon bubu ade kemeli o mon bubu ade kemeli nenge be ele kristo godo o ya tenwa kpoma be afisia akho ejise aglo be kakare gito e mkho ejise ya nge mau fo fila enyo no vinya ngutu mesogben ana asiwo ne eglone nama mkho ya majise mfu e ya mame abenge de line e manyungto kake kokola mele e ya mame o manasi kle mau nya glo la mfu nya nu vowo me e mame tia kokoko be ele ya mame o Azo milen kurengu, mikonu si Paulo glolada, ale si miyage de Kristo me, ale ke wole miya nyage, abe afatutu. Abraham la, wone jesi. Nidoto esi aso, korento to, banto, tawye velia, eye minam ya jaye kwa matoku kwewe velia chi. En la bena, ale si nguti la de kali, eye nguti nu gede woli ne, ke nguti la de kasi ya nguti nu okata, ne wo sokbo gede hala, wonye nguti la de kala, Nene ma kenye Kristo ha. Memau. Deka. Midoto. Labena to hama deka mea. Amene nye le eklem klomdo. To asinana deka mea. To si deka mea. Bede. Ekema amyade levu dadame. To gbogbo deka me. Enye ngongolo jisigan. Ema enye gbogbo koko ekem. Mikuya.
By one spirit are we all baptized into one
to gbogbo de ka me wo nyoro mi kata bena mi anye nguti la de ka mi da nye yura to a lotro sbola o mi da nye kluvio a lo a blood of you o eye wo to gbogbo de ka pena mi kata
the body of Christ is
Kristo fanguti la nye gbogbodeka. Afisi nguti nu de siadele. To Pentecoste jiva do fifia. Mye no wanye ye de kama. Gbogboko kwe de kama. Sinana eme tonu maoke. Aleke mya wo esiae. To gbogbodeka me. Enye ma ufe agbo sile nuvo. Gbogboko kwe la. Nuka wo nye. Enye ma ufe agbo sile nuvo. Enye jesi. Enye nutrenu, enye nyakhoda kola, enye nyakhoda manula, enye kakadeji, enye jujo, enye mutivafa, enye domenyonyo, enye doyoyo, enye agbe. Enye maufe akbo si le fufu na nusia wakata, enye maufe akbo si le fufu. Yi Kristo me, esi wo, maudokpe jibena, ya fo yesu da chitre to ame kukwo to me kle, ame si wo ku le Kristo me la, mawu akplo wo ve, kle e yama le chitre chiti me. Miga wanane ke si ave, bokboko kwe la o, ame si me wotre mianu le, de Kristo me vasere mianpe kokon keke la ji, ame ne nye kwe se. Nuka enye Kristo, nuka enye gbogboko kwe. Menye nane si amewo kona o, enye nane si amewo kona, kake menye na hoseto ya o. Na jima hoseto, ejurombe makpo kosira legbe eve alo eton. Majibe, mato eto fien aglonu si wenye na jima hoseto la nami. Mide monam, mato eme kaba kaba, ena ii ifiade o.
It's a laughing stock. It's a snare. It's a stumbling block.
Enye nu di kokui, enye motetre, enye nu klikpe, enye ku, enye kakla ma vo to ma ugbo. Deko nye matengwa susu nu siyo wo nye na jima kose to. Midon kuji, tijaja singu jima kose to dufongu lela, enye tijaja make si deno wakple efe fumela. Nikuya. Bokboko kwe make, bokboko kwe singu amawo le fengu drumle, hek blobe enye takboku kukle, sukulu ofe hatoto, enye adrafa jeje. Enye numake si yako hamela chue, eye wakwe yi ichi, lenke kemamle wome, akhe vondodro ava jima kose towoji,
esiale tefe emaenye nu si gbogbokokwe lanye wa yira amasiwo mi demmo magblo esia le nye chife ankwade didime wa yira amasiwo dokletiko le wugum de enu labena wa yofun etoza la miele nu foga kude alesi nu siwo wona ne eva nti azo amenenye le afisia alombe ya gbogbokokwe la eye wodibe amiade na dogbeda de yeta be ya pokkeli la minya nu siwo nye azo etofie la miele ekpoke nu siwo wona eye emegbe zansi akple do la nye alesi wa kho esiai emegbe miayo amewo gede me afia nuwo eye akplowo enumake agede kwa wo me eye walalale afima ne anye akho christmas fe eyi yawo kata ha esogbe basere esi gbogbokokwe la nava miele tete gede enu le bibla fe gomedodo nwin miele tete egede enu akho esia alesi ko maudo engbe eye woja le gomejeje ame be mia wene na mataye miele afisia do me me wona na ke nu si amiade agblo o miele maufo nyalanye kho no pegbato le ngechime esia le tefe eye meje nu si mawu jira do dinam ne bubu galiwu mala bujifonu afeto elabena nye ngechie le fufu dinna ekhokho le tefe amene nye jesia azo mi komya fa asio de jimia globe dogbara de tanye azo esime mi fa asio kpoto le jila fofo jifo vito nye fia nu tefe titi ke wo gbogbo le afisia asiwo le ji le yame aso eye wo nya nu si wo nye wo se nu si gbogbo kokwe la nye gome me dogbeda mau bena afita pepe sia na wunu la bena aside sia de sila afisia na kode jibe ye wo kho asia na va mechro apeto nye dogbeda de wota nye bia be na yira wo eye na to wo pe ji pe titi na wo wo fo asio da apeto wo lo wo wo le etim wo nya be yo ma tengu ayi eto fyan ne na kpede nya la apeto nya tengu adro pe ji le ngongro me bena wo ma tengu ayi kokojo me bede eya ma no me o eya ta me dogbeda fofo bena na na wo do wo me kritiko wo me ale bena wa te ngo ayo fun mele what some don't quo me aso fofo eye na ya yira sia wo wo kiro esi mi bia le yesu nko me amen Medibe ma gblo sia afimia gaji. Medibe ma dogo kple osofo opo hatutu si le kwa me afisia firagbe fien afita kwepia na je egome. Mikuya firagbe fien. Me mikwa nusi mele akwekba jembe ma wa. Be ma fia nusi wonye alesi wa tede engu kle alesi wa bui. Eke ma miyafa mkwa akba toe o. Anonane eji kufum o. Susuma teaye. Nye mebia esia zasia me o. Mejibe mnyanya nu siwonye. Enye ngbedodo. Enye nutrenu. Enye akofala. Enye kple bubwa o. Ekema eto sigona fien. Ple fien si agavala. Ekema. Nya je ekome enu make eto afima. Yiva sede esi wava. Megato deke le emena alesi wadidi o. Mia no anyiva sede esi me. Kwa wajingu. Matro kode jisi me chawola mekwa gbede o. Misogbe, minoklalo, eye anna esia. Nina miyako miyapa asio de chiazon. Lola glofifi la eye mien londe jibana. Et sofien la mie le gome jege le ga adre. Bon wu ga adre ple afa. Eye, ema anabe miade asile miangu ga enyi ple afa to wu ga sheke. Le ga adre ple afa la hachiji subo subo a je gome. Et sofien, ma je, nye gbeda siya gome ga adre ple afa. Nina mia to mia peta kuvio, eye mia vuvio ine. De konak bangota nou a wola azon. Sokbe, mi a fait pour la azon, nous venons tout neville.